DatimSafi.com.
Weba come spiriti, mzize spiriti, yanga spiriti, wana jangwani spiriti. Wananchi, kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka, kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka. Wamezoea mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama. Wepa kome spiriti, mzinze spiriti, yanga spiriti, wana jangwani spiriti. Nasema hii ndo yanga, yanga naijua mimi. Ito yanga, yanga inayojiamini. Kama wewe uipendi lazima wende motoni bwana. Nasema hii ndo yanga, yanga naijua mimi bwana. Ndo yanga, yanga naijua mimi. Aina mpinzani toka miaka sitini bwana. Katika kuruka luka wameingia kwenye mfumo, na tulipo akamata tumapiga mbili umoumo. Wepa kome spiriti, mzinze spiriti, yanga spiriti, wana jangwani spiriti. Kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka, kuwafunga tunavyotaka, kuwapiga tunavyotaka. Wamezoea mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama ni bebe ao, mama ao makolo, mama ni bebe, mama, mama ni bebe, mama. Nasema leo tulali situpo mpaka asubuhi, we ubingwani wetu tunacheza butterfly. We leo tulali situpo mpaka asubuhi, we ubingwani wetu tunacheza butterfly. Basi wote butterfly bwana, butterfly wana yanga, butterfly bwana, butterfly situ cheze, butterfly bwana, butterfly umo umo. Na iso boy makizube, yo baba kichu right here.
Yes, anaitwa Bunny Music
Chapa.
Mr. Kinanda.